ya maishani. Nikinapata, nitatangaza. Nalia sana, dani hata nielewa. I just need one special girl for me.
www.mp3ugandanmusic.com.